Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Do yo Sidjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Talatare noga e joy lewru utu itani 2015 sappo jeddi yamde jabbiri masilimaji chapande nay e joy miden tawa e der maison de la presse bamako jottino no do kabaruji du yumor way gallo on compétite wi du wono kawtel faabe jeyal hono kaldal e kawrangal hani jokiti redi yam ngal do kawtel ngal fuddi ile kenyan do bamako do li majju walde surobe hakkon mali be ngadi noddango fewde gede de fu mbirfito to gonno to ila farde basi di fuddude le majju dubbe bi wono yimbe le nangabe le basi di tinno joppite ko yaali gubal notito ngal plateforme ngal be kuliti wi wakari jore be ngara yoppitinde gallure ane fisindi so joppiti yalla heba ngarta nangude de do gallure landol le majju walde adnar allandu kanye lam bamako be furbe kuliti wi de milno milo foti fono ko dartete lingal do kawtal ngal hebe le hen le majju sedi ya wodu hulliti wi de wakari jono gedde fu kolli anniya mu en lobbo yalla kaldo de kawra ngal yare yeso le majju dubbe bi e milno milo foti fu gubbe notito azawa dem birfito le kaldal e kawra ngal to kidal to be kuliti wi de fa hande yimbe ngombe tombe be ciusay sede bi wiide le hendo wono gubbe no tirtode azawad de be jaltini kaborde mabbe bodde faabe ciakito do wono gubbe no tirtode plateforme de fat nat le gallure kidal de secrétaire yuno no kabaru mo dum jogini do hande be bismillah modon e hedaade wakkati jono do wono ko gubbe no tirtode azawad de ko liti wiide jaltini ko he muen le kaldal e kawrangal longal hande jokkitirede nog walde adnar alandu be ngadi noddango fewde gede de fu be bi ben tinno mbirfito to gonno to farde kaldal e kawrangal sinninede le majjudu hon nangabe li woldi di fu joppite ko yaawi Ousmane Diko
le nantinde kabaruji rewnitinobe adna be Algérie wada hore mu en ko liti gede de fu mbirfito to gonno ila noga le juin 2015 yodo watmo datbe murtande cinnino kawral deere le saha leydi men to galure aljeto ilanden golawale ngadi nyala sappe joy sappe jeego e sappe jeedi lewru out 2015 akunde gube azawad murtude de e gube gatcha le hen gatcha andini sappe joy keddike e le habatobe semabe le ko tonga kenye rewrintinobe adna be bi gede de futtino ngartira holar hakunde mu en joppita nangabe beedu horeje gatcha fad ag almahamud andini no yontere yabbinde ko yaata sappe yon waybe ana e juude tiagal golawale de
le majjum be kuliti wi de gubno tirtode plateforme tuugide laamu bamako wakkati jono be kuliti wi de be joppitan on ngalure ane fisinde odo kabar be dokki dun bete hande wakande putno kawtal mabbe faabe jayal hono kaldal e kawrangal hani jokkitirede le majjudube landiki dun walde surore hakkunde bibbe malinde be bi yusobe bami faabe joppiti ngalure ane fisinde yal hebe ngarata tawe ton landol fa hande kankuno dirtedo fa had agal mamudo holiti wi de sa jeewi dun on basini ngaddi tondi dun walda hono kaldal e kawral tininanga ngal kede barke sise
je précise mi andina on wi de plateforme yarrike yaltude anefis ka men joppiri walde dental led aduna hokka men jaabuji tendini e dow homo warta fa lonta men e nokko o denno di anniyaji di men bami fa men jalta le ngendi anefis ndi yo jokkude laawi ciekaadi le bangal tabade kaldal e kawrangal ko waawi sabbi binde yubbinde golleji kaldal e kawrangal di bonandaji ko wadi ko wana yela fey goto e amen dum wana dun walde tonginde e kaldal e kawrangal dun yo basi hakkunde jaalini en dun walda e kaldal e kawrangal anniyaji ona auto ko tongaaki e kaldal e kawrangal hana sagginde golleji di ndenno sa ewi sema le kaldal e kawrangal tan jogi sembe be ngala sembe le woldeji di ndenno to neddo jogi sembe to ton tigoto
le majjudu won walde adnara la suror hakkunde bibbe malinde wakkati joni won ko kawrtangal futno ile kenya do bamako do bete hande be kuliti wiide e milno milo foti fulle kawrtangal hono ko dartete ko hebe le majjudu be bi hono gede de fu kuliti anniyaji mu en lobbi an jidi fa mali yare yaso hono jam e dejer wartirte le leedi meedi ndi gube no tirtod azawad de dube kuliti dube milno milo foti fu be ngarta le kaldal e kawrangal ko yaawi kanko saka abdou touro yo kedjaado leedi sediawo yo kedjaado nokku sediawo o le leedi meedi ndi kede ko haldo hen do fati dango barki sise
golleji di ana wonde yarde yeso pelle jojinaade sabbi bini hemtude jaabuji nyibudi e le majjun men taykiti ke wiide gouvernement o seki laawi njaadoji e laawi di fedde kande jokkitaade golleji di sekunodi medam mila so di laawi jubondiri edun waawi sabbi binde golle nyibudo e le kabar o ko buri fu horsude e majjun hom fu holli anniya mudun lobbo le kabar golleji di so hom fu wondi e daande e majjun medam mila edun waawi sabbi binde hemtude jam nyibudo di anniyaaji di sema bami di dum woni be kolliti be tawataake e jondinde ka be njalta e le kabaru kaldal e kawranga dum buri fu horsude e majjum meden meledun be ngarta be tawta en meden domi le watu jaw
lamu bamako do non holitir wiide be biye mil hono no mil foti fu wakar jono kortal puddi puddudal puddugal do bamako do gal do kortal hono ko dartete ko hebeli helli majjun kanko do on ministre no dirtedo zahabi uldu sidi muhammed o holitir sa e wakar jono hono watto worino dum hana sagginde fi hono ko jama on dartato ko wiide fa jam e deje nyibale malifu e mangal mudu kede ko hali do heddo focci tan barki sise
golleji di ana gondi yar yeso mide mili do e sagite golleji di fedde no dirtede semande de wartande tawta en min mide tembini jam en majjun sabi de odon andi kabaru kaldal de kawral ana tiidi fa sanne wattu fu ne gondudo en e yarde yeso dañan ko naati hen ko tinnata kabaru o yaade denno ko buri fu horsude e le majjun dum woni anniye lobbo mo gede de fu holliti e le majjun o denno hana ko diti dallaji wortina en dow lawol dartugol jam nyibudo mide mila bibbe leydi ndi fu wondi e tampude e le diti dallaji fe goto dun e gede de hana bonnude jikke bibbe leydi ndi sabi de kom fu jam tan yeli denno tembino den jam e majjun fa mbawen jokkude lawol dartugol jam nyibudo ko woni yela kom fu li wattu
jun
fa hande yimbe no gombe tokki daltobe holitaverbe ciusay fi le majjum wo sedibe wiide do hono gubbe no tirtode azawat de be gondi yeltinto kaborde mabbe bonde fa be jahabe cakkoyo do hono gubbe no tirtode plateforme de fatnat le ngalure kidalde kede ko neddo gotal do hen do focci tan Ousmane Diko
kidal ana hande e leedo gani ilande anafis nangale walde a jererende gubbe semade ana gondi e hubndade fa kono ya anafis banta dum dibba plateforme do enande worbe gacca kanyebe maa be ana nda kinoku do hakkunu mudu e kidal do kilo chapande jeddi hakkunde kidal e anafis e be gondi e battindade seeda seeda nyande fu mi den giya mobilaji sema kebinadi kabarde habato ana jafa ndomeya pilo kidal yalla patingal wurne nato e juude se walde wadi yimbe ana kulti sabe se walde wadi war hore mawnde latto
sakirabo do bay nitri mi jojju modo hallame bemal andingal mi noddirta faz facebook ngo e quality wi de cianket do bamako do do hono commissariat nokku no 13e arrondissement do bamako do de nokku yirma jow yama do wonon won kasu kobe keliton kasu o yama kasu kobe be furu be doggi wakari jon hono commissaire go to hollita weru itama ton jati wi de tan o wadi boppi mawdi le majjube quality do hono keron meedo hakkun meedo ene Burkina Faso to leedi Burkina ni jati o do nokku woni nokku anodire hursi le majju yama yimbe bombe sumbu be nati ton be nati e gendarme ngabe gombe tombe yama dubbe bari hen neddo goddo kasendo an le hen on du barmi le hen wakari jon no dri wide jonono arande hono yimbe bombe sumbe be jabe chama le leede Burkina Faso di le majjube kolti do hono jokkure do hono walde nations unies de jokko mabbe dido bo on noddirteedo Arkan noddirteedo Akko arjunobe kolti wi wakkati jono kanko do hono noddirteedo Arno Akke Jowiama wakkati jono warfa o timmino golleji makko le leedi ndi holiti wi so timmino golleji dido wara hono o wana hono pilitito le golleji di kase le majjube mi golleji makko den kan timmude le lewru septembre ndu do bamako do be biidu hikka won hon duubi chapantato mo golla le walde nations Zininde.
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
se grabe jalo ni les réseaux ngaji medi di nokku no dirte da kiba yidu le lamu banambo holi tawe du mo ngo to ngo wonde mo entinere wakati jono kal musad aji ko lamu anni watude le hanu kar ya fa emilio chapat jeegom e jeegom sefa le majjudube mo dina to dande jetti kany e nyegeje jeegom e do wono bitikaji mo didi garobe darnade o do goldo hono entreprise no dirte de daw tarawari le majjudu goldi de kan timmo to le lebbi nayi jakkal mudan gardan faado burem do holi tan wiede bete hande modele kewde bonnama do won leeyi suddogo to roto burem to dedo modele bonna to de yama dart majje wati gal musadaji ko hani watted le dedo modele jatan ya no fa udnaay temdere sefa bete hande to jennato be kuditi do non kawrital timmito gal do kawrital faabe ekintina do non rewbel ko yaata sappo enayo rewbel kanbe hono remoto sad ngewoy pamoro be do rewbel wiambe yuri do won de lamu sego kanye le lamu mutobe tilike ekintina to kon faana goddo ekintin goldu faabe yaw yo non e pa dirte tay so mbayde to kulli mabbe defo e mbay wayl tirde do no yafbe geble hen nafan lani ni bodo goldu won hejo hubini humuningo on kabaru yirwer le fol maye rane gol neddita delta interieur du Niger secrab do katenyalo mo hande ka fa hande holli taw wi ta kabaru mo e jogini mi do hande di idin e quality wi do non walde de fuddi bete hande golleji mabbe do bomako do le di do golleji do be yaw yal hono kaldal e kawrangal yarata yaso le majjube ngadi no dango fewde gede de be bi homo fu wir futoto wonno to farde basidi le sa haleedi meedi yimbel nangonob le basi di fodduti non jopite ko yaawi wakati do no gubal no dirtengal plateforme ngal be kolitudo wiide be njoppital ngal wuri anefis de le majjuntu be bisobe njoppitingal wuri anefis de yalla homo warta tawede le hen landul walde adnara Allah ndu kanyala mbamo ko be fudo kolliti wide midino milo foti fono ko dartete le ngal do kawtal dum hebele sedi yawo holliti wide saaji gedde fan kulli anemo en lobbo wide fa kaldal e kawrangal yaari yeso midi dugu be notitor azawat de ngarta le kaldal e kawrangal to kidal to be kolliti wide bel gombe tombe be ciusa e feewo sedi wide wakkati jono gube notitor azawat de be gonde babude bamude kaborde mabbe bonde antone wide tan fadi gube notitor do platform tuugi lam bamako de natale ngal lure kidal de